Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Ikibazo cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gutera ihindagurika ry'ibintu ku mupaka wayo n'u Rwanda. Tubafitiye rero amajwi turibuze kubagezaho y'abaturage batubwiraga uko bimeze hirya no hino ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo. Ariko ku murongo wa telefone dufite umunyamakuru wacu uri ku mupaka wa Rubavu na Goma, Claude Ganza Munyamagana abariho duhera. Claude Ganza, uranyumva?
Nakumva neza Jeffrey.
Urakoze cyane rero. Mu gitondo cya hano arizo saa saba z'aho ngaho iwanyu wari waduhaye inkuru utubwira yuko umupaka waho ngaho Rubavu Goma ufunze, ubu ngubu byifashe bite?
Nk'uko twari twabibwiye abadukurikira niko byari bimeze muri ayo masaha, ariko nyuma gatoya nka mu masaha 8 ashira saa 9 imipaka yongeye gufungurwa, haba umupaka mutoya uzwi nka Petite Barriere cyangwa se umunini, yose irafungurwa. Abantu twongeye gusubirayo dusanga bagenda abava muri Congo baza mu Rwanda, ndetse n'abava mu Rwanda bajya muri Congo. Ingendo zari zongeye gusubukurwa nk'uko ntakibazo.
Hari impamvu abayobozi baba batanze se bavuga impamvu bafunguye kandi bari bafunze nko urwego rwo kwirinda ko Ebola yakwirakwira ivuye hakurya muri Congo izaho mu Rwanda?
Ntacyo ubuyobozi bwigeze butangaza nyuma, turetse mbere ya saa sita nibwo twavuganye n'ubuyobozi bw'akarere batubwira ko ari mu buryo bwo kwirinda cyangwa se gukumira kugira ngo icyo cyorezo cyamaze kugaragara mu mujyi wa Goma kitaza kwinjira mu Rwanda. Gufungura rero n'ubundi icyorezo kirahari, ariko nta yindi mpamvu bigeze batanga cyangwa se icyari cyatumye babihagarika, bakaba bahise bongera kureka ingendo zigakomeza. Ntabwo bigeze batangaza mu by'ukuri impamvu yabiteye.
Iryo hindagurika rya hato na hato ntabwo ryagize ingaruka ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ku buryo wenda nk'abanyarwanda bafite ibicuruzwa hariya muri Congo cyangwa abanyekongo bakorera mu Rwanda batangira kwikandagira bakavuga bati ejo cyangwa ejo bundi bashobora guhita bafunga, bityo bikagira inkomyi bigira ku bucuruzi?
Nibyo abantu nyuma ya saa kuzi kuganira bavuga bati ubungubu baradufunguye viza, ariko ntabwo tuzi niba biza gukomeza bafunguye cyangwa se niba bongera gufata icyemezo cyo kuba bafunga. Na bamwe twagiye tuganira basanzwe bakora imirimo muri Congo bavuga bateze ndamutse nambute na ejo nibundi basanga bafunze byagenda bite. Urumva hakirimo akantu k'urujijo mu mitwe y'abantu bibaza niba ufungwa koko cyangwa se icyemezo cyo kufungura noneho kigiye kugumaho, ibikorwa bigakomeza gukomeza nk'uko bisanzwe. Urabona ko n'urujya n'uruza ku mipaka cyane cyane ku mupaka mutoya wambukirwaho n'abantu benshi byabayeruke cyane, bishobora kuba wenda byatewe n'uko hari abari bahageze mu gitondo basanzwe bakorera imirimo bakaba bamaze gusubira mu ngo, baba bataramenya yuko mupaka afunguwe cyangwa se bakanareba agasanga amasaha yakuze ibyo basubizaga batakibona ngo babijyaneyo. Ariko ahari nko ku munsi w'ejo cyangwa n'iminsi ikurikiraho birashoboka ko ibyo bakongera nk'uko byari bisanzwe.
Naho iryo hindagurika ntabwo ryaba ryabaye nk'iri koma mu nkokora abakozi bo mu nzego z'ubuvuzi cyangwa se za Minisiteri y'ubuvuzi bakora nk'ibikorwa byo gupima abantu binjira n'abasohoka, ibintu byakomeje nk'uko bisanzwe cyangwa hari igihinduka kigaragara kijyanye n'ingamba zari zarashyizweho mu gukumira Ebola?
Urebye ibintu byongeye gukomeza nk'uko bisanzwe, abakozi b'ubuzima baba basanzwe bari ku mupaka bafite utuma cyangwa se udusikanaz bakoresha batunga ku musaya w'umuntu ku buryo rudashobora kugaragaza temperature cyangwa se ubushyuhe bw'umuntu. bakomeje gukora nkuko bisanzwe haba uburyo bitatse kuba abantu bajya gukora intoki mbere yuko binjira mu gihugu cyangwa se bava mu kindi ibyo komeje bisanzwe ubwo mbere ya saa sita nibwo bitakorwa ariko ubu ngubu mu masaha makeya yitegura amasaha y'umugoroba gahunda zakomeje gukorwa nkuko bisanzwe.
Claude Ganza munyamagana turavugana uri Rubavu ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagushimye cyane ukomeze dukurikiranira uko bimeze nihagira igihinduka urabitugezaho natwe tubigeze ku bakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane mutabona.
Adiuje d'America ivugira hani Washington DC reka noneho tumanuke gatoya tujye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo none kuri Rusizi hana imbibe ni Bukavu naho tuhafite umunyamakuru wacu Temistocle Mutizi muranyumva
yagenda kumva Jesse
ye urabyumvise rero twari turimo tuvugana na Claude Ganza munyamagana hariya Irubavu atubwira ibintu byagiye bihaba ifunga n'ifungurwa ry'umupaka wowe uraho ngaho Rusizi urabona uko urujya n'uruza rw'abantu rumeze hari ibyigeze bibaho ngaho nkuko bivugwa hari igoma
oya hano urujya n'uruza rwa rusanzwe hano ku mupaka wa Rusizi ya mbere urujya n'uruza rwa rusanzwe abantu bambukaga nakwibutsa ko uyu mupaka wa Rusizi ya mbere ukoreshwa nibura n'abantu barenga 10,000 ahangaha rero ho nta gufunga kwabayeho abantu bakomeje barambuka bisanzwe kugeza no muri uyu mugoroba guhaba hari abambuka bakeneye gutaha bava mu Rwanda bajya i Bukavu abandi bava i Bukavu baza mu Rwanda nta kibazo cyo gufunga umupaka cyabayeho.
Ye ariko iyo abaturage bumvise ibirimo kuba hirya no hino naho ngaho igoma ikibazo cyabaye cyabari abantu banduye ntabwo bitera nk'ikintu kigihagarara mu bantu ku buryo bavuga bati ejo cyangwa ejo bundi natwe bishobora kutugeraho
impungenge zo ntizabura kubera ko hari n'amakuru yavugaga ko umurwayi uheruka kwicwa na Ebola yaba hari mugenzi we bari kumwe waba warambutse ariko akazi Bukavu anyuze inzira y'amazi akoresheje inzira y'ubwato ubwo rero impungenge nk'izo zo ntabwo zabura nakubitako no mu nkuru duheruka gukora tuvuga ku ngamba zikomeje gukazwa kuri uyu mupaka wa Rusizi mu bijyanye no gukumira indwara ya Ebola abaturage n'ubundi batubwiye ko bafite impungenge z'abantu babo bambuka banyuze mu mipaka mu hantu hasanzwe ibyambu bindi bitari aha ku mupaka impungenge rero ntabwo zabura birumvikana hari abafite impungenge yuko hashobora kugira abambuka baba baturutse yaba muri ibyo bice bya Goma cyangwa se baturutse n'ahandi bakaba bakwinjira bavuye Bukavu bakinjira mu Rwanda baranduye Ebola ariko kugeza ubu nta kese cyangwa se nta murwayi wari wagaragara nk'ubugera nk'uko inzego z'ubuvuzi yaba hano mu karere ka Rusizi cyangwa se na hano mu bitaro bya Gihundwe byegereye aha nta murwayi ntawe uragaragaza ibimenyetso bya Ebola bagaragaza ko bari babona
naho ingamba zashyizweho na leta mu gukumira icyorezo cya Ebola kimaze kugaragara mu gihugu cy'abaturanyi urumva hariya hakurya muri Rubavu bakajije umurego cyane naho ngaho niko bimeze
ingamba zo ziragaragara ubushize navugaga ku bikoresho barimo kuhashyira bindi bidasanzwe birimo kamera n'ubundi buryo bw'isuku ibyo bikoresho ubu byatangiye gukoreshwa yaba uburyo bwo haboneka amazi yo gukaraba ndetse n'izo kamera n'ubugenzuzi ubona ko ubugenzuzi babukajije bitandukanye n'uko byakorwaga mbere.
Temistocle urebye ikindi umuntu atakubajije ariko ubona utagenda utavuze ubona aho ngaho ku mupaka wa Rusizi niba hari igihari mu munota umwe gusa.
Ikindi icyo navuga ku bijyanye n'abantu hari nk'ibigo nka bimwe byatangiye kwifatira nk'ingamba zabyo hari nk'abakozi bo mu mabanki bakira abantu ubona ko bakira abantu baturuka hakurya hari nk'abanki imwe nabonye kw'abakozi babo babahaye uburyo bwo kugira bwo gukora bambaye ga abakozi ubundi basanzwe bakira amafaranga bazimenyereye mu bakozi bo kwa muganga w'ukirinda ntoki mu rwego rwo kwirinda hari ko wenda haba hari amafaranga bashobora kwakira cyangwa se guhura n'abaturutse hasi bijya wenda baba bafite ubwo bwandu bwa Ebola bakaba babanduza n'icyo kintu navuga kindi nabonye abakozi baba bimwe hano mu Kamembe muri Rusizi kandi n'ifite ishami hano barategetse gukora bambaye izo zaga mu rwego rwo kwirinda
Temistokre Mutijima uri i Rusizi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turagushimiye cyane kuri ayo makuru tugejejeho ukomeze ubidukurikiranire nihagira igishya gihinduka uraza kukitugezaho natwe tukigeze ku bakunzi b'ijwi rya Amerika
ndabashimiye nange Jeffrey
Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugeze ku isa 12 n'iminota 11 i Kigali ni Bujumbura tujye Kigali noneho aho inzego za leta zimaze kwemeza yuko zitigeze zifunga imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboye urirango amahoro
Uyo neza.
Ye, turaho nizere ko itumanaho riribuze kudukundira ndumva murongo usa n'utameze neza ariko mukanya ministeri y'ububanyi n'amahanga na ministeri y'ubuzima bavuze yuko batigeze bafunga umupaka ihuza ibihugu byombi ibyo bintu batewe n'icyo kubitangaza kandi abaturage hariya bivugira ku mupaka wa rufunze
ibyo minisitiri w'ubuzima cyane wafashe umwanya munini wo gusobanura icyo kibazo avuga ko nta mupaka w'igihugu ufungwa icyabaye ari ugutinza abantu babasobanurira ubundi bw'indwara ya Ebola iyo mwana basaba ko bibaye ngombwa batana kwambuka bagira igoma ko nta mpamvu yakujyana mu rupfu urwibona baravuga bati nubwo mwamucuruza mwabireka mugakomeza mugacuruza ina mugategereza igihe cy'ukwezi amezi abiri kugeza ubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS yatangaza ko nta Ebola ikiri muri kiriya gihugu cya Congo icyagize rero ni uko bavuze ko batigeze bafunga umupaka ahubwo ari ibisobanuro bikomeje babwira abanyarwanda kudakomeza kwambuka nta mpamvu
noneho rero ubanza bitari byumvikanye neza Asumta kuko twumvise abaturage babwira ijwi rya Amerika ko bafunze bakababuza kugenda abanyekongo bakabareka bakagenda ariko abanyarwanda bakababuza ndetse na presidence ya Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko u Rwanda rwayimenyesheje ko rwafashe icyemezo cyo gufunga umupaka ariko mukanya twarimo tuvugana na Claude Ganza munyamagana uhari aratubwira ati barafunguye no kuvuga ko abantu bafata icyo nk'ukutumvikana kuko ibintu byagenze cyangwa hari izindi mpamvu zitashyizwe hagaragara na n'ubutegetsi bw'u Rwanda
icyo uvuze ni nacyo n'abanyamakuru bazize buri kanya bavuga bati mu ndoro ya saa sita havuzwe ko umupaka wari ufunze none birahindutse iki cyabaye icyo minisitiri w'ubuzima yavuze ni nawe bavuze cyane nubwo abanyamakuru bavugaga bati tubaze minisitiri umunyamabanga wa leta ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariko minisitiri w'ubuzima akaba ari gusubiza kenshi ni nako umunyamabanga avuze ati mureke minisitiri akomeze asubize yavuze yuko gufunga umupaka bifite ukuntu bikorwa bigasinywa bikavugwa n'abinjira n'abasohoka bakabishyiraho umukono ko rero ibyo bitigeze bibaho ko ariyo mpamvu bigomba kwemezwa bigomba gufatwa ari bimaze gutangariza abanyamakuru muri ku gicyaha
Asumta Kaboye turavugana uri i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda aho wadukurikiraniye ibijyanye ibyo batangaje ku ifungwa ry'umupaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze kutumenyesha yuko utafunzwe nk'uko ubutegetsi bw'u Rwanda bubivuga turagushimye cyane ukomeze dukurikiranire ibikomeza kuba ibihinduka cyangwa se andi makuru natwe tuzageza ku bakunzi ijwi rya Amerika urakoze cyane Asumta Adijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda reka noneho tujye mu Burundi aho ubukene bw'amazi mu mujyi wa Ngozi buteye ibibazo bikomeye abaturage baho bakabavuga ko bajya kuvoma amazi mabi hakaba ariyo bakoresha bityo bakaba bahangayikishijwe n'ikibazo cy'uko bashobora gukuramo indwara zikomeye zishingiye ku mwanda. Desire Hatungimana. Ubuhanga bw'ibyuma rero ntabwo birimo bigenda neza, muratubabarira, nta usezerana n'ikoranabuhanga. Reka iyo nkuru ya Desire Hatungimana tuze kuyibagezaho mu masaha ari imbere. Twari tubafitiye kandi n'indi nkuru y'urubyiruko rugera kuri 2007 rwaturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Uyu munsi bashoje amahugurwa y'ibyumweru bitandatu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri gahunda igamije kubaha ubumenyi mu byerekeye ubuyobozi bw'ejo hazaza. Ni gahunda rero yitiwe President Nelson Mandela, yanatangijwe na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2010. Bamwe muri ayo mahugurwa rero mu kanya bari bamaze kuvugana na mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro muri Sanga, ariko nk'uko mbibabwiye ibyuma ntabwo bitubaniye, ntabwo dushoboye kubagezaho ayo makuru yose twari twabateguriye. Turaza kuyabagezaho mu makuru yacu ataha. Dushimire mwe mwese mwaduteze amatwi, inshimire na bagenzi banje twafatanije gutegura aya makuru. Yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho jyewe mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Ndagira nti muramukana amahoro n'amahirwe. mukomeje gutega amatwi ni radio ijwi ry'America yumvikanira hano i Washington DC mu kanya rero nari nasezeye ariko ndagarutse kugira ngo tubagezeho inkuru n'abasezeranije ikiganiro mugenzi wacu Edi Rwema yagiranye na abanyeshuri bamaze ibyumweru bitandatu hano muri Leta Zunze Ubumwe za America.
Nitwa Jennifer Batamuriza, nigaga ibijyanye na public management muri kaminuza yitwa Arizona State University, ni muri Arizona State. Nkaba ndi umwarimu muri kaminuza mu Rwanda, nkaba nigisha muri kaminuza ya Kigali.
Turi kumwe kandi na Eme. Eme, nawe ushobora kutwibwira wewe wari muri he kaminuza yihe muri here?
Murakoze, nitwa Eme Dushime. I was from Georgia State University.
Ubwo wari muri kaminuza ya Georgia?
Yego, nari ndimo gukora public management track.
Nawe ni ukuvuga ko wakoraga ibijyanye no gucunga umutungo wa rubanda. Maze ibyumweru bitandatu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mwahahaga ubwenge, aho ngaho muri Arizona ukihagera byakugendekeye gute?
Nago byari byoroshye kubera ko Arizona ni nko mu butayu, hari hashyushye cyane, nicyo kintu cyangoye, ariko ubundi nta kindi.
Dushime, wowe muri Leta ya Georgia, aho ngaho ni mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe ukihagera bimwe mu bintu byagutunguye cyane ni nk'ibi?
Nibijyo.
Ibijyanye no kurya.
Nari nkumbuye isombe, ariko with time I adjusted.
Hanyuma tugaruke kuri wowe, ntabwo watubwiye mu Rwanda ukora iki?
Rero mu Rwanda njyewe ndi tax advisor muri KPMG.
Ni ukuvuga ko uri umujyanama mu bijyanye n'amatagisi n'imisoro?
Yego, yego.
Ukaba ukorera ikigo KPMG.
Aha.
Ni ikigo mpuzamahanga kizwi mu bijyanye no kubarura imibare.
Yego.
Turi kumwe kandi n'undi mutumirwa nawe ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe mu kanya turaza kumuha ijambo kugira ngo atubwire uko yageze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese bimwe mu byamutonze ni nk'ibiki? Friday James, ikaze muri studio za radio ijwi rya America.
Murakoze cyane, nishimye ko ndahangana.
Yego. Bagenzi bawe turi kumwe hano bari bamaze kutubwira za kaminuza bagiyemo, hari uwagiye muri Leta ya Arizona, hari uvuye muri Leta ya Georgia, wowe waruri hehe?
Nje nari ndi muri Leta ya New Jersey. New Jersey nkaba nari ndi mu mujyi bita New Brunswick.
Niho
nari merereye.
Ubusanzwe wowe mu Rwanda ukora iki?
Nkora mu itangazamakuru, nkora muri Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se RBA mu magambo ahinnye.
Wowe nk'ikintu cyagutonze cyane ni iki?
Si cyanonze cyane, ariko cyashimishije ni iterambere mu bijyanye na n'inyubako. Hano inyubako, imihanda ni ibintu byashimishije, nabonye bikanera ishyaka no kuvuga ni iki gihugu cyateye imbere. Icya kabiri ni uburyo ubucuruzi bwo kuri internet cyangwa se kuri murandasi buteye imbere. Naho ku bijyanye no kunonda, navuga ko ibintu byose barya babirimo imigati n'ibyatsi. N'imigati n'ibyatsi niko kurya mu buryo bwiza nyine, kugira ngo utaza kubyibuha birengeje ibikenewe. Ariko imigati n'ibyatsi bya buri saa sita mu gitondo nijoro hari ukuntu bitaje neza. Igihe kinini cyane naritekeragaho, twari turi nitekeraga uwo muceri nkashyiramo utunyama, ibintu bikagenda neza. Ikindi, ubushyuhe hano ntabwo ari bwa bushyuhe bwo kuvuga ngo harashyushye kubera izuba, hari icyuka
mu mubiri.
Icyo cyuka rero gisa nkaho gikura n'amakushe ku ruhu rwose, wumva yuko hari ikintu kigiye kuvaho, hakaba ari ubushyuhe n'icyo cyuka.
Hanyuma bagenzi bawe bari bambwiye ko mu byo bize hano ni ibijyanye na public management cyangwa se gucunga ibya rubanda, wowe ibyo wize ni biki?
Njye nari muri gahunda ya civic engagement, ibyo nkora bijyanye n'ubuvugizi cyane cyane ku bana b'abahungu, kugira ngo barusheho gufata inshingano, kugira ngo habashe kubaho igabanywa ry'abakobwa batwara inda zitateguwe. Hari byinshi bivuga ku bakobwa, buri gihe abakobwa nibo usanga batungwa gatoki, ariko nta muntu ujya ufata intambwe cyangwa se inshingano ngo avuge ati ariko abasore bo babigishijwe, ninde ubakurikirana mu gihe bagize uruhare mu gutera abakobwa inda? Rimwe na rimwe ntibanakurikiranwe cyangwa se ntibinigishwe kugira ngo abashe uburyo bufatika, kugira ngo icyo kibazo cyangwa kibashe kugabanuka muri sosiyete, niko nabyita.
Batamuriza, rero mugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muhamaze ibyumweru bitandatu byose, ibyo wize ni ibintu waruzi cyangwa se hari ibishya wakuye muri ayo masomo ugiye gusangiza abandi banyarwanda igihe uzabutashye mu gihugu?
Mu byo naje kwiga hano, naje kwiga ubuyobozi. Nasanze ari ibintu bifite umumaro mwinshi cyane, no kuba twavuga imbere y'abantu n'ibindi byinshi twize. Bwari ubwa mbere mbyize kandi nzabikoresha mu gihe nzasubira mu Rwanda.
Dushime twisegure kumva ijwi rya Amerika ko watubwiye ko ikinyarwanda kikugora, ariko uraza kugerageza hanyuma ibyo udashobora wenda wajya ubishyira mu Cyongereza mu magambo make cyane, hanyuma tubisobanurire abumva ijwi rya Amerika batumva Icyongereza. Ariko mugenzi wawe yaratubwiye bimwe mu bintu by'ingenzi yakuye muri aya mahugurwa. Ibyo aribyo byose nawe uza muri aya mahugurwa, hari ikintu cy'ingenzi wumvaga mu mutima uvuga ngo ndashaka kugera kuri iki? Ibyo watekerezaga niko wabibonye ugeze muri kaminuza ya Georgia? Ese ubwo bumenyi wifuzaga warabubonye?
Yego, navuga ko mugiye naje nashatse kwiga ibintu bijyanye na leadership,
ubuyobozi.
Yego, kubera ko akenshi nasanze ko I focus on technical knowledge, sibyo? Ariko mugiye naje there's a lot of focus on leadership, cyane cyane ibintu bijyanye na design thinking and a strength based approach. So ibyo ngibyo navuga ko ari soft skills zamfasha kwigisha ninsubira mu Rwanda, byamfasha kwigisha abandi bantu bari inyuma yanjye, you know. So probably like being a good mentor, being a good trainer and being a good leader in my field. Yeah, so navuga ko byanjirira akamaro cyane kandi I cannot wait to go back home and implement it.
Nago ufite amatsiko yo gusubira mu rugo kugira ngo ubumenyi ubusangize abandi mukorana cyangwa se abandi bashobora kugufata nk'ikitegererezo muri societe ubamo. Urakoze cyane Aimé Dushime. Hanyuma Friday, wowe uri umunyamakuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ifatwa nka bimwe mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'itangazamakuru. Nubwo ibyo wakurikiranaga hano bitajyanye n'itangazamakuru, ariko ibyo aribyo byose hari ibyo waje ufite mu mutwe kuvuga ngo muri iyi gahunda ibi nibyo nifuza kugeraho cyangwa se nibyo nifuza kumenya, wabigezeho?
Bimwe mu bintu nifuzaga gukora nzahangaha, kimwe muri ibyo ngibyo harimo kuzenguruka nkabanza nkareba ukuntu states cyangwa se eta zo muri Amerika zigiye zitandukanye, nka New York itandukanye na Maryland ndetse ni Washington DC, usanga ubuzima butandukanye n'abantu baho n'imyitwarire bitandukanye. Ibyo ni ibintu ashaka kwirebera n'amaso. Naho kubijyanye n'umwuga nkora, nari mfite n'amatsiko yo kuza ahangaha, ahubwo narabaye ko naraje ejo dukora ibyo kuri televiziyo na interineti byose, ariko
kubona umwanya nabyo tugerageze.
Nuko nashaka kuza ahangaha ndebe uko mukora, twumva VOA mu Rwanda, ukumva ni ibintu bihambaye biri ku rundi rwego, ukaba wumva no kuza muri studio ahangaha hari ikindi kintu byakongerera no ku giti cyane. N'ubu ndishimye kuba ndahangaha. Nashaka no kugira ngo nge no muri kwa Trevor Noah nje kureba studio ze uko akora. Afite
Trevor Noah ni umunyarwenya ukomoka mu gihugu cy'Afrika,
cha South Africa. Ni akora ibintu numva byiza, ngeza amahirwe yo kuba najyayo, ariko ahora ari booked, isare ze zihora zuzuye kugira ngo uzabone umwanya w'ico cyetse rimwe mu kwa 12. Ariko nashaka kujya kwa Trevor Noah nze ahangaha kuri VOA, ndebe n'abandi bantu nk'amakampani yikorera cyangwa amasosiyete y'ubucuruzi akora ibintu bijyanye na media, ndebe ukuntu bakora amafaranga binjiza. Ntawamenya burya hari ibintu byinshi umuntu yakwigira ahangaha cyangwa yanakorera bibaye ngombwa.
Batamuriza, ese ni gute muzagerageza gusangiza ubumenyi mwakuye hano abandi mwasize mu Rwanda, cyane cyane mu Burundi bari bavuze urubyiruko rutigeze rugera amahirwe yo kwiga, dore ko na Perezida Obama atangiza iyi gahunda ahanini icyo yari agamije nuko yaha ubumenyi urubyiruko rwinshi kugira ngo mube umusemburo w'iterambere n'impinduka mu bihugu byanyu.
Nuko